advertise me. Wine and butter, don't run deep. Modern life has no time for sleep. Come on, people, where are we? In love, all creatures, but let them see. You can to keep us well. What's mine is yours, yours is mine. It's a changing world.
Alegre lo dohatebe kakhulu ibaleke kakhulu uhatebe na siyabulela satsho sabona nathi ndokubana insuka phi kaRhatebe sabona busuka khona sekuzothi ga ngalelithubeli Rhatebe uneminyaka uyenza lento Rhatebe uneminyaka ufundisa ngengoma ungathi ke mhlambi wena ekoluhamba usolohambile uzomangalelithubeli mhlambi lanto wayithunyelwe ngabuya ayibona ba mhlambi yadibana yayondelelana
injalo injalo sikhona enye izinto ndisibona ngokuxelelwa ukuba kwenzeka ntoni
eke
hayi mna andikwazi ukuba ngumbukeli kwebali lam ndawuva ngabanye into yokuba ndiyavula